وهيستي أوهايو رايدني إيا اللحن أحمد صدم عيقاك تيم جوهانس بيك
Dam beryan badi go bayo uraha Ohio kolam pasai kunoshi gavadan beryan badi go kauguchi uraha Ohio USA kunosha dayan oo kana faqr ko dibeyo bay lagu masuqin dayan oo kana faqr ko dibeyo bay lagu masuqin karayo berkai yalati bokai ga gatala hanna biri hal dalai kamam ba kantarai berkai yalati bokai ga gatala bulshayahay ragiya dumar hadda lay subahnay baq lay sudirayo banana ma wadagi bulshayahay ragiya dumar hadda lay subahnay baq lay sudirayo banana ma wadagi
Musiki Mustafa Krama
Oh hey oh
Qalbi gaad boksi se Balanti andi ganan Kulli bajinay sire Boqol igarooni Qalbi gaad boksi se Balanti andi ganan Kulli bajinay sire Boqol igarooni dahab la moodi barta aad ka maqan tahay wayga banaanti biyo dahab la moodi barta aad ka maqan tahay wayga banaanti Hadi gay gubere wan ku bukaye barbar ka gayla qabo bohon yoga ashaqa hadi gay gubere wan ku bukaye barbar ka gayla qabo bulshayahay ragiya dumar hadda lay subahnay baq lay sudirayo banana ma wadagi b bulsho yahay rag iyo dumar hadda laysu baahnay baaq laysu tirayo balan lama wadaagin.